umusore cyangwa umwana mutoya, umugore nawe uzamwumva vuga, umugabo nawe uzamwumva vuga, ngize amahirwe ngeze ku mugambi,
ngize amahirwe
mbonye umugore mwiza,
ngize amahirwe mbonye umugabo
mwiza,
ngize amahirwe mbonye mahirwe kugejeje kuri byo, niyo mahirwe gipfuka mu ishimwe, yiha icyubahiro n'ukurira gikwiye, nishyirwe hejuru isingizwe ihabwe ikuzo, hanika cyane urangurure ururimi, uti ngize amahirwe
ufite amasomo yose,
ngize amahirwe
mbonye akazi keza,
amahirwe
nubatse inzu nziza,
ngize amahirwe
imyaka yanjye ireze,
ngize amahirwe
mbonye aho kuryama,
ngize amahirwe
mbyutse ndi muzima,
ngize amahirwe
mbonye imodoka itwara,
ngize amahirwe
emwe itangira ry'amashuri,
ngize amahirwe Imana niyo mahirwe, niyo mahirwe kugejeje kuri byo, niyo mahirwe gipfuka mu ishimwe, yiha icyubahiro n'ukurira gikwiye, nishyirwe hejuru isingizwe ihabwe ikuzo, hanika cyane urangurure ururimi, uti ngize amahirwe
n'ukuti
amahirwe
nzitse ururubanza,
ngize
amahirwe dore nkize indwara,
ngize amahirwe
dore na sida ndwaye,
ngize
amahirwe ikipe iratsinze,
ngize
amahirwe nk'aya kirabyaye,
ngize amahirwe
mbonye icyo kirabana,
ngize amahirwe
niba mfatiye mu cyuho,
jya umenya neza ko Imana niyo mahirwe, niyo mahirwe kugejeje kuri byo, niyo mahirwe gipfuka mu ishimwe, yiha icyubahiro n'ukurira gikwiye, nishyirwe hejuru isingizwe ihabwe ikuzo, hanika cyane urangurure ururimi, uti ngize amahirwe
urangurure ururimi, uti
ngize amahirwe
urangurure ururimi, uti
ngize amahirwe
Imana niyo mahirwe,
ngize amahirwe
Imana niyo mahirwe,
ngize amahirwe jya umenya neza ko Imana niyo mahirwe, niyo mahirwe ugejeje kuri byo, niyo mahirwe gipfuka mu ishimwe, yiha icyubahiro n'ukurira gikwiye, nishyirwe hejuru isingizwe ihabwe ikuzo, hanika cyane urangurure ururimi.